farklı kutmelerle evden faydalı bitkilerin evden faydalı. Formun kabuğu, böyle formun kabuğu değil.
Hay marka nolol bulshada inta badan haydaas ay ka tirsan tahay
diyaar la xeelay hayda sambadnay wadooyin kan arday wal oo umalay jacayl iyo wadada oo burbun la yaa furush aad taasoo aan ku qayn iyo wal hadoon mishi gaari dhamaar ee gaabkas yaa ma jiraa isoo halka kooya iniga daawada arday ku dadka iniga afmaadkan yaa nolaya
marka jidudkii hadii hirinyin diyaarna wal in sheenahayna dadka sekinoolin degmaas weejida
nolol kale lamba dibka maadaama wadanka bayala degmooyinka gobolooyinka yaala dad badan ana kan nolol safaad badan ana nolol dhan idis wala karina badan ajar
aye
insha Allah kulli min Allahi wal ilahi may buhar deeq isku sheeniyo wala tabareer lamba tabartay dhibaatada leelka nolol dhowraha mo yalla
marka gudoomiye shacabka degan degmada weejid xool dhaqato waa beerleya meen badiin
haa xool dhaqato nambadiin beerleya badiin beerleya beeran waa ilaa iyo milyan ka dhow 20 kilometer anta kale meel buu ardayda kulli waa milyan ka dhow 20 kilometer tan kale 10 kilometer marka yow dhibaato badan ajar insha Allah dila her ilmati over garden yen hatta tame wa ko hokki wala ida wal kuregi ilmati insha Allah dila rata ya wadu kini no forno daga sokin no bay
marka kan maamul ka maamul ahan maysin qorshaysin maadaama xaalad binaadin meedan daran ku jirta degmada weejid ee gobolka bakool
man sheegana han dowlad iyo sida over garden sa federalka ama dhidid hayu manekeer aan ka wan sheegana in iyo may faahar degmada dhinigaas oo bulshada la xafiri lanki gargaar hal deer kor hal deer dinne kale ma ayo insha Allah dii laher dinni aan digin wa uma ba dadaa lahayn hadin insha Allah dii laher tii dadaa
tiinalada hadii ay saas eeto walbarashada iyo caafimaadka degmada weejida gadoomiyay si eeto
caafimaadka meel raadinaa caafimaadka NCC lama NCC ku jirta UNICEF iyo arday World Vision arday iyo walsi dinni caafimaadka daawada yarta oo banaam ka falan hata shabam biyo ku dalay degmad isku tawareysan dadinnaga daawadana ku yarta dinniga oo marnay walbarashadana iskoolka furmi iskoolka wiin angul aan dulleyalada iskoolka wiin furmi meel raay insha Allah dilaar maalmiinta ke habogali walbadan ay yahay buu dinniga oo arday iskoolka baaxadis sida kuraasta marnay yaalka iskoolka ma ka fadhiyeen terima ama kurtumi ka fadhiyeen miisaskii bay buu amalay banka ka bidil fiin sarre taa ka sajariyay nama buu har deeyay ee la baahda tan jar
kan odorka shibin biyoodka wal dibay jaysi jarana gudoomi
walaa takada madan la laakiin ma buu har deeyay dadan oo ardayda lan gurmiya jar oo ardayda ay ciidaf ligay oo daawo badan iyo ma buu har deeyay la siiya jar oo ardayda isbitaalka jeer
ku filanta daawada ee markaas isbitaalo haystaan intii markaas aan walan ka taran shacabka degmada weejid
MCC lama MCC oo heer dhiga galankayt koona WHD injuu lama injuu galanta ka shalayaan sida kale oo dhinaca nimanka saaxiibada ee ciidamada oo military-ga sida Ethiopia ardayda caawin badan ayaan jeesilaayta oo inay ardayda daawada
lamad isbitaal kaalan degmada weejid meesha la qaabilsan yiin dhinig wili penetration kuwa miskilada dhinig wili caafimaad gudu
coordinating penetration ka qaabilsan yiin koona dhinig caafimaad gudu
haye
taas xali
marka maysiin ku qorshaysan degmada weejid markaas ka dhibaataysan dadkaasi
waxaan ku sheegaynaa insha Allah bilaar inaan wadooyin ka furno meel raayis bulshada ay waalan gargaar leen gurmad oo madda sida Ethiopia sida ciidanka military federal sida ciidanka koonfur galbeed atana insha Allah mudayn ku dhado si uu nambar laa unamay ku haarday wadooyin ka furno xatin fuul galka bilaawni ciidamada ayaa bashiir shalmugniin wadooyin ka mugniin
muhiimadda wad afarta jid ismin 9 km ya saaraaytana mise hal wad ya markaasi xoog saaraaytan siisin ku furlaaytan markaasina isin ambad baadilaaytan dadka ka nool degmada
atla muwaddi xoog saaran insha Allah kan bay dhaw ee kalbu turay xoog saaran hadii Ilaahay rito saye gaabta safiira ee gobol aanan furan insha Allah gobolka bay gobolka bokol undan walida tiyo kijarinno safay
gudoomiyanka dambeenti xaaladda nolol xumo ku jirta degmada weejida ina caafimaadka wasaaradda koonfur galbeed Soomaaliya la kaalateena anti markaas walaasiin deersida
walbalaashay madama ay wadooyinka isku hiinin mar walaal dhiibey jiraan oo diyaarad la saaray insha Allah tan way fajeenay in meel baa gurmadkaas sheegay gaayil laan badan soo bin inay la deerido insha Allah diyaaradii la hadir doona kulli waqtiga iyo isku gaab daran